hadii aad saliga nabiga sheer gareen weyso lacnada ilaahay ayaa kugu dhaceyso waxaad la kulmi doontaa wax aad ka shalaayso intee ka keentay waxaas ma nabiga ayaa sidaas dhahay
maya laakiin fiis ku raasanayno
ma nabi maxamed miya fiis ku raasanaysa subhanallah waliba aad ku been awuranaysa laa ilaaha illallah bal ogow hadertaan adiga ayaa naarta ooga dhow nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man kadaba calaya mutacammidan qofkii igu been abuurta weliba si kas ah falyatabawa maqcadahu min annaar ha diyaarsadoo dhahay meesha uu ka gali lahay naarta nebi maxamed wax uusan dhihin ayaad leedahay adiga oo fiyuus ku raadsanaayo salligiisa calayhi salaatu wasalaam muuqaalkan meeshaan oola jeedo waad dareemi kartaan dhallinyarada salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam fiyuuska ku raadsanaayo weliba nebiga ku been abuurnaay haddii aad fiyuus ku hesho salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam waa okay laakiin haddii aad ku been abuurato taas ayaa dembi weyn ah bal caawa waa jimci aan ku salino xabiibkeena muxamed calayhi salaatu wasalaam laakiin amar ma ahan qalbigaaga ha ka soo go'do muuqaalkaana sii sheergarey oo walaalahay kala gaarsiiyey.